Chana rayona yini ngabongoze njani yo asiye mtana sikhaya yo upho masakubeke eh cela umbizi ukuthi azokuvulela le account le mina ngiblocke kuyo ngiyacela please yo wayecathulo zabantwana besikolo zishayina kanje kule January yo angazi yo is that Mark Zuckerberg ikwenza ukuthi kwade yona yini mntana sikhaya cela ungitshene kahle ngoba mamashonisa bazovula November and nizobuka uphi ngalesi sikhathi kuzobe kunyiwa mna somntana sikhaya yo qoqa zonke iy'cathulo uzohamba esikoleni ugqoka amatengi yazo it's fine asiye yo asiye mntana sikhaya yamazi Mark Zuckerberg ufuna imali yakhe bhek angithi wena ubothenga amadatha mahala
Yeah.